Black Market Records.
Fikiria kitu ingine nani kono dhani natukunywa no. Fikiria kitu ingine nani kono dhani natukunywa na usiji force. Kutukunywa by force. Usiji force. Kutukunywa by force. Yeah. Usiji force. Kaufatia default. Usiji force.
Nanza nga kwanza na mapri, aha. Before I name it, aha. Ikitu I taki, aha. Leo, aha, nikuke, aha. Focus, 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 gonna lose focus. Focus, 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 gonna lose focus. Papa, papa, kame iwa ali skru, mata ala skru. Skru, papa, skru.
Na my car ugatiri atiri komelela na my car ugatiri atiri komelela
kutukunyo by force city force kutukunyo by force yeah city force kaukatia default city force F44 head 44
Sama maginta mekia kupu mso. Na vile unashakia bunda on dancey floor. Sijai ona bunda bigger than ho. Mina depu nani iko fresh kama toss. Nina splash kwa rank. Ebu wacha nite Yvonne. Tuko nje, tunacheza tumaskop. Tuko nje, tunacheza tumaskop. Kama ni swimming, tunafika adi cost. Kama ni swimming, tunafika adi cost. Niko maji, na bado niko set. Niko maji, na bado niko set.
Siji force. Kutukunyo by force. Siji force. Kutukunyo by force. Yeah. Siji force. Kaukatia default. Siji force. F44 head 4 4 4. Siji force.